mujebale emirimu nafeno tukakalabya anti jaffe tubona ngudo bwatya gigaba yategeka nitulefuka obudde okuziba egetusa muno getusa muli kale tumpuguma kyokka mukama osobola nze ginsuza mbisebuusi mu bisaagate nga mizindaalo mu nsuko mpita omugogo leero otukiraako abasisi naye nze sijja kwevuma ndongo leka nkola ogweyalimanya kubanda byenkumu abakoze ebibakubaddolera balala bwe baamala okulemwa osanga bageyategana n'okuvoola ne bavoola nga bwe batukiza ebibalo kumbalaza n'alegesa mwana tululiko nnyinirwo bantu bakoyomba sitamirira mugenda muwonya engatto embalaza ziyoyotwa atukoye okututulirira okutuzimbirira mutukaluubirira mundeke mbalangire muleke abantu abo batuyikiriza nzeera bantamaddatta abeebafa kutuloterako mulujuju yagula emmotoka enneno okkira omuzigo ntigupangisa oggalewo kikiba kukuba enfuufu osanga n'abaasigala emabega baloota bagununkiriza munze n'enfuna oyo zapakasa singa nina site ennamba abanange akasanke kakulema okumaanya okukamala ebyoya nga tajja weekaniikirira nja amuleete neŋŋaŋa ebyenfuna si byangwera buliikola baabirina nga byayita mu makubo gaddembe bebo betuyita abasira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna waakujja sola ezibaggwa ku ngatto ebisinziiro bikunamya abantu n'obuzanyisa bulina ate si buli akola nti kweggabana kale nno mwegendereza ebintu nze singa nalinze yasinga okumba obyomutwe eyo gye mpitira batubala kuba baakitalo tukira abe baatuma oluwalo tuyita mukungiriza mbwabo bannaffe baayitawo so n'ebimutweka n'obukanyi mmwe ne muliyita eddembe kino kiri ku buli ategana teyaziweesa mu jjinja ffenna biba byantuuyo naye kinno mwatusengekamu kagobwa oguzakkeni ettooke nze bwe nnamusa n'okyusa n'odumuula empiya bwe zaffe zibaasa migano bamanyi nno n'otuswaza toweeruweero yanzigalire mu manju mbuwano saba kkuba endongo ezangomala zisuula wali kunze nno leero nga tewali naye bwe naamala okukola naawa twegayiridde omuntu yagomba kwebaseeriibwa mbu naye namwe mumesinga sesinga nali mmwe kyensooka owakikali kumulowooza zino zijja kutusaza obwambe kwe kugamba tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe bwe kyolaba nga kyoyita ekitono kikyukanya endali omulala palata bwemera omuntu tokuyita okkuba ekyoyo nze nkulira mu buyita buyinja mbunogula busuulibwa kale mwawo wabayaye mmwe omuntu abuze omuzanyirako kuba obwo bwe bubonera obulaga bukulu ki kwe twebuuza n'ennyoko bwameranga envi ofukameranga ku vivi n'owongerera bw'osinza abaffe baabula ddadda twalwanyisa bulwanyansi fekenyini kwebuulirira ne mukama tukwatira ku kubweto waze n'okujambantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumiikiriza obunyikivuko n'obuvumu n'obukakkamu ewali ebinyiga akyakulaba ng'agamba nze mbasanga banyumiza abalala waba obaggukira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja by'omutatuula nekokoze wajyozaalwa katuuze enkiiko emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono bane ku ntandikwa olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda zakukuleekaana ey'egy'emizire egy'ekiralu kerere na njogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange nduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zikiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zikiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zikiropeera abalala bafuula endowooza endyo yaminyago gigaggawaza entuyo zaffe ekimwazikoze zijja okubakambirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tiguba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesiba kuwa nnyinimu wanzuyuke mmutuukirira ensawo obwe mubazaanaanyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri ogwateganya bannyiniko nyinika jagalaza obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe gwatewoboleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosa n'okalera kugambye n'olaba ekyoko leero nze bandaba obutono nempunga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiyiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugerezaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu akyayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njigendongo eyagyensomesa yakimpa buwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yali ng'ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza atemusi ntunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olaba nabatubeera ku nsigere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu n'onyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyako be balyake n'abannanfuusi baakirumira mpuyimbiri obwo enkwezenge bannatabula mu byange mwe muwogganira masa zeyomba nzizeyo kufumba ndete nukwenda birago kize kibalo uzizeze ipaka sirisa.